sekhaya tonje didingi tuba lokuba nawe ndikubambe mamela ntombazana ndiphupha ngawe ndikuthanda enje bendingaqali ngoba kudala ndikufuna weliziwe ndiyakuthanda
Word is a word.